Fresh out from NigerRemix.com.
Sicela impile mnandi go kabantu bamile bayasho 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 soze sangi natina go kabantu
Ningim Shabini was so embezzled. I made. Kanjang Alaba Sebes Hilumono in Alabes. Inning Elizondela and Assese, Gandabane, Wunga Colella Gitti Sebeakfes. Sikula Wege when I'm feeling bang. Sitamanda Apo Makulu Sawazi foot to your face. When you can you great? Moba Sipose to Zaza losses from Bete Leo. Hintabani Nagu Shin. Abana was feed. Sithila mula wena mdali wezulu nomhlaba. Ulidele phambi kwabo leli tafula lenjabulo nokthula kuphela ukukhala. Ubuciko bethu buhambe buze beyofinyelela emazweni. Sithobe izinhliziyo eziphukileyo sohlale ethembi. Noma lezi zimpamoni sezifisa siphume emqini. Yithe sagcotsha ukuthi siyothinta izinhliziyo la ezulu. Usipha amandla Jehova. Okusula zinyembezi zabo bonke asebeyokhala. Uma ungakubona ukukhanya kwalezi zikanyezi manje usuyosa. Uyophaphama kudala. Ngoba la usetshenza ngokuzikhandla. Ingabe uyothula uthini uma sesikhala. Ngoba lo mlilo ozayo uyojezisa bonke laba bangakholwa. Ningabaza kanjani into esobala kangaka?
Bangothomas.
Santi sonke ke isiphetho saleyo ndaba siyayazi.
Fresh Out from NigerRemix.com.